mu'asasada arrahma oo ku tirsan madaarista degmada baydhabo oo si beeslaan ewalka bardaan owlaada agoonte ee kanool kaamamka magaalada baydhabo ayaa siiyo in ku qayb qaadana afurinta dadka danyarta bilo barakeysan ramadaana iyo waliba geega ku dhawaada boqol qoys waliba iyo deerseena deeq raashin e oo yoonka talgalana iniyo ka afuran maalmo bilo barakeysan ramadaana raashinkan mu'asasada arraxma diirsadii qoysaskan oo danti yar ee iyo waliba iyo ku koobanayna bur bariis sokor caana timir i ooma walibana beesada raashinkan laakagadii hadhiibidaya dad muxsaniin e oo ku jeedan deegaanadan koonfur galbeedda islamarkaasina iyo ku danqadana dadkan danti yar ee kunool degmada baydhaba haana ku mid e dadkii ku faa'iidaysadana raashinkan oo unbadanayana dad waayeliin e yaa ku hadali sidii yoonka baahi qabana deeqdan walibaniyo indo'ayna dadkii hadhiibidii raashinkan saas oo kale walibayo edsadana iniyo helan walyaabo kale oo nolola aas aasigan e
bismillaahi raxmaani raxiim do'ayni raashinka lalna sii soonkun eedaan galgalsanayni waa bugwile binoo weerernayt ilaahay dartis muslimahanitaa kolay raashin maylana siiyey bariid sokor sariir timir aana booro intaasa lana siiyey muslimku ma inka mahadnagaane alxamdulilah ilaahay aan ku mahadnagaana ila muslimkiina siiya inka axisaan falaan kheyr allah siiy miisaan jo aakhara allan kabo intu muslim ee masaakin anta fidhiyanga intaas la siiyey lankoolay malsiin lankoona malanka heeloona ahasanta walaal jara doayne
unuga oo dugsuga jeer in awaaladiisa enna geek maynana si aana booro timir oomo sariir bur sokor bariis yanana si intiihaniin galgaaladii imahad i shukriin ka haayn indo ayni sharablaanka falishay aawkaysa indo ayni aasku badna loo falay
maantonku do aya hanalankii oo haniin kasi raashinku ilaanka ninshaani ima alimiintaan ku do'ayaan unta maybalana si ay bariis bur sokor aan booro maynana si ay baako oo ma timirti oon dheertanana si walbarshidaan dheer beeslaan e owlaadiis goolkaad leyn shargaangana nin bari waldhongan nin bari ogoonga gabni tabar mahayn ilaahay tabar usku lalankii oo untunka ninshagayahay mahadnagaan ilaahay mahad usku lalanha ninshagayahay macalimiinta laankii korniinku sheenaw laankii inta nin rooga lanki o hanin ku qabado intaasa mahad agnagaan gaar ahaan lanki korniin ku sheenahay oo siidaala laleeyey macalimiinta dugsiga iyo antonku mahadnagaan owlaad muslimiinta oo darki dugsiga owlaada yan dheer waldhonganinin sihay ogoonga gabni gaar ahaan eed iyo eed aan kuhaysan din boqol iyo toban iyo afartaas inka salaamaan shahru ramadaanka kariim
bismillaahi timira la isii bariisa la isii oo milisii aan boori lisii ilaahu kaersi jadiyow jadiyow jadi ilaahay ilay gudu kor ma rasuulku lay gudu unshi sheegana lay ma walma gudu kor ilaahay meelisi ku oomoyi ku waraabi shaydaankana allah ka gobada magan allah saada akara lakiinka dhig geego geegun hayna ku moodas rasuulku inti shee allah ki gaarsi magan allah
bille barakeysan ramadaanka oo kumid ee bille markaasay inka faa'iidada badan sadaqada in markaasay la dhiibida yaa dadka ilaahay walse walibayo ku farxiyaayna bilaan ramadaan dadka danyarte oo walibayo deersayna raashin i walyaabo kale oo markaasaya yoonka talgalana ini iyo kamoodan bilan barakeysan ramadaana